Ni bahati King wa East, role model wa West, na hata nisipotoa ngoma, I'm head of the rest. Nisikizeni. Nyini wakidi, cheki mkolos kwa throne, cost ya home. Samu natafta foster homes. Congratulations, bado mna post Malone. Sakoni ya makonyak, bado mna toast Macron. Kaa chini Denzel, mini god kwa zone. Under surveillance, vile na ghost ma drone. Usirorose madhare, nitakuhost kwa chum. Maurugwash, nikana kulanga cops na kuon. Mini mbed, niite Michael Jackson. Na ready body unit, na waosha bila Carson na Besson. Na hii ni war, so na perform kajesh. Nini mawid na mapula, so lazima masoli ya pedi. Buru boys, indoors mta remain. Zimeni hizo nduthi, mta have ku remain. Hamwezi fikia, hizi tracks tu ni train. Hii ni will na wisdom, nili have ku regain. Mola ananionia kesho, urejesho. Wana hate, wana nionea wivu. Wana nichomea, wana ngojia majivu. Nime wadis, juana ngojia majivu. Kwendeni uko mwachizo pifu za kijinga jinga, za kisenge senge, za kibladi